Kamalabi na Buganda wekitiwa Charles Tumaiga wabude government kuatileka abantu wapira mbitundu vye bunyoro ebyazuwa mama futa abantu wabaganyuruwe mchobuga gecho nebitundu yobikula kulane katikida abadansi nkanya chinja chaba kugu okupa ministeri ya masanyala zinovuga gubo mutaka chukule medwa minister weja masanyala zinovuga gubo mutaka Dr. Conor Ruth inankabila sentamu bachi sembuga okunyo nyole guanga weditu use mokikula mafuta gye bunyoro katikira agambye nti kyankizo nnyo abantu abeera mu bitundu ebisimamu ebyobugagga eby'omuttaka basoosowazibwa ennyo n'ebitundu ebyo bikulaakulane awabudde gavumenti okwegendereza ennyo obutasanyaawo butonde bwansi mu nteekateeka y'okuyikula amafuta nga era n'akakasa nti obwakabaka bwakuwagira enteekateeka ez'okuyikula amafuta gagasa eggwanga lino.
Olinga omuntu alina talanta nga tagikozesa, oli muddusi toddukangako, osobola omupiira togusambangako, osobola okubaka tobakangako. Kati Uganda mugiraba yeri sankuli mukubaka abaana abo bajeye ebitone byabwe. Kati ekyobugagga ekyomuttaka bw'otakikozesa kibanga ekitaliiwo, era kwetuwagira okusima amafuta n'ebyobugagga ebirala ebiri mu ttaka. Era tusaba nti ng'essente zifunise zikozesebwe okuma obutonde bw'ensi, zikozesebwe okuwagira emirimu egikolebwa abantu gye bayimiriddeko ebyobulimi tetubyerabiranga, zikozesebwe mu byobulamu, zikozesebwe mu byenjigiriza, zikozesebwe okuzimba enguudo, eggaali z'omukka, ebisaawe by'ennyonyi.
Katikkiro mu ngeri yemu avumiridde bannayuganda abatalumirwa ggwanga lino abakakana ku byuma gavumenti byeteeka mu bitundu okulaakulanyaayo ate ne babibba, agambye kino kizza eggwanga emabega.
Kibi nnyo era tukivumirira. Omuntu oyabba ekyuma atisa n'abantu mu malwaliro alinga omutemu yennyi, naye waliwo n'ababba obupande ku nguudo. Ekintu ekyo abantu tebakyogerako, kyabulabe. Akapande kakugamba waliye kona kendeze emisindo lina akabba n'akakolamu akambe. Ababba obupande ku nguudo babukolamu obwambe, era simanyi lwaki tebabakwata. Babukolamu obwambe, babukolamu tadooba. Obupande bwonna bwonna bwe mulaba obwo ku nguudo bwe babba kuliko erinnya Bruce Center munankabiri ne bakabba, Bruce Center munankabiri wa road ne bakabba, ne bakola mutadooba. Oba waliye ente mu maaso, kakati olina janga avuga n'atomera ente n'afa. Oyo naye mulaba ng'omutemu. Ababba obupande bafaananako n'ababba ebikondo by'amasannyalazi.
Ye minisita w'ebyamasannyalazi n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa agambye nti gavumenti yeteeseteese bulungi nnyo munteekateeka y'okusima amafuta n'okulaba nti gaganyula eggwanga.
Saba kubeebaza kutukkiriza okujja okubannyonnyola. Omuntu bw'obanga toli knowledgeable toyinza kuba ku mmeeza ey'abantu abagenda okufuna mu kintu ekyokwenga tokirimu knowledgeable. Tetukirowoozaamu nti tetujja kubasuubiramu okusituka ojja wanankabirwa kubuuza ye bana ebyamafuta biri bitya. Nendabanga kinkakatako ne ttiimu yange okujja wano, weebalesebwa okutiitira abantu bano abali wano ab'omulamwa, kubanga buli muntu ali wano alina ate abali emabega baakola nabo baagenda okutwalira information ye, era tuli basanyu.
Mu nsinkana eyo, Proskovia Nabbanja nga ye ssenkulu w'ekitongole kya Uganda National Oil Company, UNOC, abavunaanyizibwa okulondoola kampuni eziikula amafuta n'ogatambuza, agambye nti eggwanga lyatandise okusima enzizi amafuta mu nzizi ezisoba mu 17 okweza enzizi 1226 ezigenda okugasimwamu, era ensimbi ezisoba mu buwumbi bwa $15 zezisuubirwa okusaasaanyizibwa ku pulojekiti esatu okuli eyitibwa Kirenga, endala eyitibwa Kingfisher ne Eco ey'okuzimba omudumu gw'amafuta okutuusa ettanga mu Tanzania. Nabbanja agambye nti bafuba okukozesa tekinologiya ow'omulembe aliko okwewalokosa obutonde bw'ensi, era baakuyamba n'okumalawo ebbula ly'amafuta mu ggwanga n'ebbeeyi yaago ekakkaneko.